yakale khathatsu yakale nyaka yanga ke santane ke khatha ho phetsa batho bana aba da khale khale a ke santane ke phela le ho di mo wala ho ntate modimo ke phela le Jesu le manyolo yi sa tinde le ke se ke tlwa mo mogana motho ke nka le ato ke sale ba di hele nkwana a ke ntla di hele ntse a go kota mogana mohotho je wa mpulela mogana mauta ha se tswa wa mpulela ka mora ke sentse ke senyele ka matlong wa mpotsa mogana mauta o kana e be ntate mogana mohotho nka o thusa ka eng ke bo wena mogana satane a go thula hanyane mona o ko mmamela jo mmakatsanya e nngwe ke bona santse a tametse dipanega difirekwa tsa go bolaya tshwere ntho tsa o lematsa motho ke re satane a ke ata ka ntho wena mona fela dilo di tlileng ka yena ke batla o ko mphitisetse mabaka ke yana akala jwale ke a mmotsa mogana satane ke go yena gobane o ntse o sebedisa motho wa modimo a phelang lefatsheng o ba isa godimo le tlase go ba bolaye ba bite ba etse ntho tsena tse botlhoko ba beleshano ba bue batho ba bangwe gampe ba ba senye mabitso yaba o akala wa ngaga ba mogana mauta satane o be go nna ntate mogana motho thulaganyane ke ko utlwetse o ntshwa phoso ka phoso gantlentle motho o tswetse lefatsheng a mofuwa lefatshe mona bo tlweletse le bobe le botle motho bo tlweletse le bobe le botle go kgetsa yena kona o batla go ba eng ga motho a kgethile bobe o tla latela tsela tsa bobe fela ga kgethile botle o tla latela tsela tsa botle ke akala ke a utlwa go mogana satane o ntlela ga dikelelo fela ganyane ke batla go utlwe ka o tlhalosiwa ga ditaba ke a thola ke a butsa ke moshaba matlhoko o go go nna mogana satane o go ntate mogana motho ke ka ise a wa kgotsofale ka gona le makukuno a pelong ya gago ke kgutla ke bowena satane wena monnatuwe mogana mauta gobane o ntsetsa ga mokgona ona o ntlela ga dikelelelo o batla go ntheetsa ke a bona o naanaga ke ngwana ke latlhile and ga ke a rata ntate mogana motho ke se ke godile ke o ntšhela ka mogau mogana satane o sa tsebe ke lefula go ke a ukwa tota o tshwantse o dua mogana motho o di bua gobane o sa tsebe obane o sa tsebe ke a tseba gore ga o ka tseba nnete o ke ke ba tlhola o bua ntho ena ke mo ke sa keketwa ke pelo ke bo wena wena mogana mauta satane o ntlela ga dikelelo sekelemetwe o motho gobaneng o naana go ke ngwana o tlonyetsa ngwana ya ba utlwa botlhoko mogana satane ya ba utlwa botlhoko mogana satane a tswa a sa le setebeng a ntetletsa gona mona mo ntle difaswang teng ebile ke bothafatshe ga pelepele o sa ntshwere mogana satane ga diwašhege a nkgothometsa go ya monyako ebile a nfeletsa ga seete ga dirago ka mona ke tswa ke maatla ke kgitha mogana mohotlo ga ke le pelenyana ke a heta ke a bona o itshwere theke monshe ebile o tsitsinya tlhoo mogana satane ka baka tho kage ga e le diheleng ke kebe ka tlhola ke kgutlela le kgale ke mogana motho ke a ke tla kgetha go nka bebele ke mpe ke sebeletse jehova ke tshware le ntse la jehova ka letsogo ke bo ke tsebang go modimo o itsegetle re phela lefatshe mona re tle re ratane re seka re etsetsa batho ba bangwe bobunyata bomenemena ga baga ba etsetsa bobe ka mogora go ba senya mabile wena modiso a o etsa jwalejwale le banna abanta ke mogana motho ke mo ke tseba taba tsena ka ofela tsa ntate mogana modimo ke mokgola ke phela lefatshe mona ke phela le batho gantle ka toka ke sa ba tuetsa batho ba bangwe gampe lebaka ko godinyata ga bankutlwa ba tlotla bannyetsa seo bane motho e mong le e mongwe o kotula sa se yetseng ke mokgona ke tseyag mantsi a bebeleng age o seka etseletse wa eno ka lejano e bana ba ga bo go sokoletsa tlhoko ntate motho ore o nsenyetsa nako banna ke batla o betsadisila mo ele ntate mogana motho ditlete ba tsa lefatshe lena dithata batho ba gotse makukuno pelong tsa bona ba dula ba etsa batho ntho tse botlhoko duma lefatshe fela tse botlhoko a ditla dishebile ka go bona balla ga botlhoko balla semeimeile ba ga lefatshe lena le ba tloile lefatshe lena ba nyatsa modimo o kagata ka go fela godima lefatshe ntate mogana mogotlo keri nna ke ngwana magoa a ko thusa tsa disound ke dilele godimo wa utlwa go pina tsena dilla ga monate wa lena o itshwerela ga mogosi ena wa diphakweng.